Mwe chila fubana ukulaba nga abavubuka bafuna ebyobulamu ebirungi ekya Uganda Youth and Adolescents Health Forum nga kiriwo mu ekitongole kitiko Uganda bigamba nti wakyaliwo obwetaavu bw'okusomesa banna Uganda ku bulaba obuli mu kukabasanya abaana ebikolwa bino bweba byakufuuka lufumu munda mu ggwanga lino okusinziira ku Joyce Nakato okuva mu kitongole kino ebikolwa bino byeyongedde nnyo olwa bannayuganda obutafuna kumanyisibwa kumala ku kabaata akabirimu ate nga n'amateeka agaliwo agaziyiza ebikolwa byebimu bino tegateeke bulungi mukola onasinzidde mu nsisinkano gye bateeseteese mu divisioni y'erubaga wano mu Kampala okubangula abantu ku kabaata akali mu bikolwa bino n'asaba gavumenti eyongereyo ddala ensimbi n'amaanyi mu kubangula abantu mu bikolwa bino batere babyewalira ddala.
Ekintu kyenteesa era gavumenti kyeyina okusinga okwongeramu amaanyi kinandiise eky'okusomesa ate era mu kusomesa kuno bayina okubeera nga bataddemu kaaka ssente so abakulembeze baffe omulamwa gwe mbakubira tongeremu kkoka ssente okulaba nga tusomesa abantu ate era nga tulaga nti ekintu kino buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okulaba nti abaana tebakabasalizibwa buvunaanyizibwa bwaffe bonna so gavumenti eyongeremu ssente naye ng'esinga kuziteeka mu kusomesa n'okulaba nti amateeka ge tulina gakyekebwa mu nkola omuzungu kye yandiise implementation so that tuleme kugaleka mu bitabo tukole okulaba nga ffenna tubeera mu nsi ey'omuwendo era abaana basobole okutuuka ku ekiruubirirwa kyabwe ky'omu maaso.